waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Premierka gobolka Victoria Daniel Andrews ayaa ku boorinaya shacabka inaysan ka qaybgelin dibadbaxyo la qorsheynayo inay ka dhacaan magaalada Melbourne maalinta Sabtida, inkastoo booliska Victoria ay u arkaan inaysan macquul ahayn in dadka lagu ganaaxo jabinta shuruucda coronavirus. Kumanaan qof ayaa la filayaa inay ka qaybgalaan dibadbaxyada ka dhici doona dibadda baarlamaanka gobolka Victoria, iyadoo looga cabanayo dadka dalka ka soo jeeda oo ku dhinta xabsiyada dalkan ama iyagoo ku jira gacanta booliska. Arrintan ayaa ka dhalatay dhimashadii George Floyd oo sidoo kale sababtay dibadbaxyo ballaaran oo ka dhaca magaalooyin ka mid ah magaalooyinka Mareykanka. Mr. Andrews ayaa sheegay in xannibaadaha coronavirus ay tahay in loo hoggaansamo. Wuxuu intaa ku daray inaan loo baahnayn in dadku ay ku kacaan wax kasta oo sii faafin kara caabuqa.
I would suggest to other people they shouldn't go to the protest either. I understand the depth of feeling on this issue.
Dibadbaxaya anigu waxaan dadka kula talinayaa inaysan iyaguna ka qayb galin dibadbaxa. Waan fahamsanahay in dareenka arintani uu aad u qoto dheer yahay. Dad ayaana dhibaato soo gaartay. Yeynaan sameyn wax khatar gelinaya amaankeena, yeynaan sameyn arin sii faafin karta caabuqa, ayuu yiri. Shaqaalaha garoomada diyaaradaha Australia oo dhan ayaa dibadbaxay iyagoo doonaya in la ballaariyo lacagaha kabida mushaarooyinka ee loo bixiyey job keeperka. Mudaharaadyo ayaa lagu qabtay magaalooyinka Sydney, Brisbane, Adelaide iyo weliba dibadda xafiisyada qasnajiga federaalka Josh Frydenberg iyo senatarad Michaela Cash. Urur shaqaaleedka gaadiidka ayaa ugu baaqay dowladda federaalku inay sii ballaariso lacagahan si loo siiyo ama loogu daro shaqaalaha shirkadda cuntooyinka diyaaradaha samaysa Aetna la yiraahdo oo ay ka shaqeeyaan 5,500 oo qof. Laakiin maadaama shirkaddan ay leedahay shirkad kale oo ajaaniba xaq uma laha lacagaha jobkeeperka, ururada shaqaalaha ayaa sidoo kale ugu baaqaya in lacagahan waqtiga loogu talagalay inay go'aan la sii dheereeyo, iyadoo hadda loogu talagalay in lasoo afjaro ama ay dhammaadaan bisha Sebtembar. Madaxa urur shaqaaleedkan Richard Olson ayaa sheegay in urur shaqaaleedkiisu ay isku dayaan inaan qofna laga reebin lacagahan.
2020, we don't leave people behind. But it seems to show that the federal government is happy to do so. But we will.
Iyadoo la joogo sanadka 2020-ka, ma aha in dadka qaar la reebo oo la qadiyo, laakiin waxa u muuqata in dawladdu ay ku faraxsan tahay inay dadka qaar qadiso, laakiin waanu sii wadeynaa dagaalkeena, ayuu yiri. Ku dhawaad 60 qof ayaa lagu xiray New York iyadoo waliba dibadbaxyadu ay ka socdaan gabi ahaan magaalooyin badan oo dalka Mareykanka. Kadib geeridii George Floyd, New York City ayaa bandow lagu soo rogay kadib rabshadaha ka dhashay geeridii ninkan. Xeerilaaliyaha guud ee Minnesota Keith Ellison ayaa kordhiyay dacwadda lagu soo oogay askarigii booliska ahaa ee jilibka ku hayay qoorta George Floyd muddo 8 daqiiqo ka badan. Derek Chauvin ayaa hadda lagu soo oogay dil heerka 2-aad, waxaana sidoo kale lasoo xiray 3 askari ee goobta la joogay ninkaasi markii George Floyd la xirayay. Waxaana 3 askari lagu soo oogayaa dacwooyin ah inay saacideen oo ay qayb ka qaateen dilka George Floyd. Dilka heerka 2-aad ee ninkan lagu soo oogay ayaa macnihiisu yahay inuu si ula kac ah dilkan u geystay, haddii lagu helana uu mutaysan karo 4 sano oo xabsiya. Mr. Ellison ayaa sheegay in go'aankan uu yahay mid cadaalad loogu raadinayo qoyska Mr. Floyd.
George Floyd mattered. He was loved. His family was important. His life had value.
George Floyd wuxuu ahaa nin la jecel yahay, reerkiisana qiimo ayuu u lahaa, naftiisu qiimo ayay lahayd. Waxaana u raadinaynaa cadaalad, waana u helaynaa. Xaqiiqda ah inaan dacwooyinkan soo bandhignay macnaheedu waa inaan aaminsanahay cadaalad, laakiin waxa aanan aaminsanayn waa in hal dacwo oo lagu guuleystay aysan saxayn dhaawaca iyo dhibaatada dad badan ay dareemayaan. Saraakiisha caafimaadka Sweden ayaa difaacay istaraatiijiyada dalkaasi ee ku aadan COVID-19 kadib markii Sweden ay ka gaabisay inay soo rogto xannibaado, taasina ay sababtay in tirada dadka ku dhintay dalku ay aad u badato oo ay ka mid noqoto mid ka mid ah dalalka ugu dhimashada badan marka loo eego tirada shacabkooda. Maamulayaasha dalkaas ayaa dadka kula taliyay oo keliya inay kala fogaadaan, laakiin iskuulada, makhaayadaha iyo goobo badan ayaa furnaa, waxaana la mamnuucay kulanka dad ka badan 100 qof. Sweden ayay ku dhinteen dad ka badan 4,500 qof, inkastoo shacabka guud ee dalkaasi uu yahay 10 milyan. Wareysi uu idaacad siiyey sarkaalka ugu sarreeya arrimaha caafimaadka Andrew Stignall ayuu ku sheegay in tirada badan ee dhimatay inay ku dhalisay inuu dib u fiiriyo hadda sida ay ula tacaaleen xanuunka. Laakiin wareysi dambe oo telefishin uu la yeeshay ayuu ku dafiray in hadalkiisa loo qaatay inuu qirtay guuldarro la soo gudboonaatay.
There are always aspects where we could have handled this situation even better than we do today. Now when we learn more and more things.
Markasta waxaa jiri kara qaabab ka fiican oo aad wax uga qaban kartay xaaladda jirta. Markasta waxaanu sii baranaynaa. Taas macnaheedu ma aha inaan wax weyn ka bedelayno sidaan wax u wadnay. Waan ku faraxsanahay istaraatiijiyada nasiib darrase dad badan ayaa dhintay, ayuu yiri. Hogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Mark Esper ayaa sheegay inuusan taageerayn in militariga loo isticmaalo sidii lagu soo afjari lahaa dibadbaxyada dalka ka socda. Madaxweyne Donald Trump ayaa dhowaan ku hanjabay inuu militariga uu isticmaali doono si loo soo afjaro dibadbaxyada ka socda magaalooyin badan oo ka tirsan dalka Mareykanka. Mr. Esper ayaa ka hor yimid hadal madaxweynuhu uu ku sheegay inuu doonayo in la soo rogo sharciga kacdoonka oo ogolaanaya in militariga loo isticmaalo gudaha dalka. Sharciga kacdoonka ee madaxweyne Trump doonayo inuu isticmaalo ayaa dhigaya in madaxweynuhu ciidanka militariga uu isticmaali karo sidii booliska oo kale haddii ay jiraan masiibooyin dabiici ah, xaalad caafimaad oo degdeg ah, weerar argagixiso. Madaxweynuhuna uu u arko in maamulayaasha gobolladu aysan awood u lahayn inay iyagu ammaanka dadweynaha sugaan. Xogeyaha ayaa ku adkaysanaya in booliska ay taageeraan uun ciidamada National Guard-ka la yiraahdo oo caadiyan caawiya markii ay dhacaan masiibooyin dabiici ah ama hawlo gudaha dalka ah oo ay awood u waayaan ciidanka boolisku. Isticmaalka ciidanka National Guard-ka la yiraahdo ayaa inta badan yimaada marka ay dalbadaan abrasaabyada gobolladu.
I say this not only as Secretary of Defense, but also as a former soldier and a former member of the National Guard. The option to use active duty forces in a law enforcement role should only be used as a matter of last resort.
Anigoo ah xogeyaha gaashaandhigga ee sidoo kale waxaan hore u ahaa askari, waxaan ka tirsanaa ciidanka National Guard-ka la yiraahdo. In ciidanka qalabka sida loo isticmaalo arrimaha sharci fulinta waa inay dhacdo markii dariiq kale la waayo oo ay jirto xaalad degdeg ah oo aad u daran. Xaalad noocaas ahna hadda ma joogna mana jirta, ayuu yiri. Mana taageerayo in la isticmaalo sharciga kacdoonka, ayuu yiri Mr. Esper. Saadaasha hawada Brito oo jimcaana magaalada Beth waa cadceed iyo 24 degree, Adelaide waa qayb ahaan daruur 15 degree, Melbourne inta badanna waa cadceed iyo 14 degree, Sydney waa cadceed iyo 19 degree, halka Brisbane ay tahay qayb ahaan daruur iyo 23 degree. Idaacaddii maantana intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa. Anoo ah Xasan Jaamac waxaan leeyahay intaas iyo nabad gelyo.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.